Beji mi bigabo biriwe, beji mi gabo birebirewe, beji mi gabo bidemare, ibi buno ibi woko birabibuje. Ibi bigabo bikana birakomeye, imbaraga zabyo ndakagero, yatujyanywe umutima n'abarahiye, imbere yabyo tumeze nk'imbaraga zawe. Abatasi bageze Kanani, abonye izonga bose bizigira, bari barebare bafite ibigango, Bibiliya ivuga ko ari abanage. Bazanye inkuru z'incya mugongo, batabana n'abagore bacu, bazanye iminyago y'izo ngabo, imbere yabo tumeze nk'imbaraga zawe.
Kamanyamuteze kuzabona mu ijuru, abandi twita abarwayi hirwa yimunzira bagana batingo ndabaje reti
ngo wewe
simirimo nabanda chabimi
yekweze
kamanda muteze kuzabona mwijuru kare wa yesu ahabuka
ndawe
kashobore kuba mugisirikare che wakwikore rumuzaba nubwoba
ndawe
kuzashobore kujya zikarubari
kuzakaza
kuhagarara gitwari
yego
kuzakwikore rumuzaba